Ladies and gentlemen.
If you are a man to bend the barubana, I quit the mutima kuba kuru nangubana. Kayaku mene time, kababu mpele mako time. Kwa kwa wanda ya wamu pele kifi. Chibango jamu pama jamu pole chebe kumbuti. Genero wa sari bafo wa ishibe fari chari chara chachu kariba. Bakita kundu kia sovana, hama kurila mwe kia sovana. Nomu kasi atushapa Mr. Blast. Wango wira senda bantu vachika.
Ladies and gentlemen,
Prestige Zambia,
this is 408 Empire High Class Music.